umutima gusa muburire ho akabindatwa akamva mama buri imbaraga kansiga ntafite igitonyanga nkeneye umwana uzimana ariko akabazi neza no kuzimana umwana uzubwenge unasenga ariko no kurya ikirori tukajyana umwana dusangira icupa gusita bakarirekera de bande umwana uri royo ku buryo umwinjiri yakujugunya mu kabande nkeneye umwana uzukundi udateje umutwe n'abatipe bahogoza umwana utajarajara ku buryo uko babyogosha ariko abisokoza mu gikararasa kuza mu ruganirira akamenya guceceka inaha babunze umunwa ntibatindi mihanda no barateseka umwana utuva amabwira ukatira batwinjiriramo biseseka popo zimunetse zishaka amakuru ntangaru ya neza niba uwo muntu ushobora kumuba bimbwira dukorane diru niba urukundo kuko ari umunyenga tufatanye turya uruviru niba kandi udashobora kumuba tubivemo ntiduta umwanya kuko umuntu tudahuza umurongo nge ntidushobora kubana Loki utinye mbuga nkora nyambaga umwana uri royo kumuga bakunda mushimisha ko ariyo bwabaga umwana zireze cyashaka akamenya naho agishakira apa numurara majora ryira haburuko amaze kuricakira umwana uzi neza aho hagaze akamenya naho yerekeza apa numuzibura inzu y'ikigali kubera kurara amafekeza aribwa n'abaca makorerwa nka bimwe inyoni zikorera imbetezi bimeze nk'uwo bagenda n'imikoshi ntakiza kiwarafeteza nkeneye umwana utuje utankundira ibyo ntunze umwana utari umukuzi mbwira niba umuzi imico yaba millennials akaba umushapu nka Gen Z umwana wakomeye kumubidi nawe habahisi n'abagenzi gangsta mu ntekerezo ku mutima afite amapenzi mubonye kubenda we nakora urugendo ngenda ngaruka ku kwezi niba uwo muntu ushobora kumuba bimbwire dukorane diru niba urukundo koko ari umunyenga dufatanye turya uruviru niba kandi udashobora kumuba tubivemo ntiduta umwanya kuko umuntu tudahuje umurongo nge ntidushobora kubana
to leave me on Tuesday. Every time you need me.